sappo e go'o lewru décembre hitande 2022 sakiraɓe keɗɗiɓe to mawɗo heɗade hejoji amen ɗine lindi e maggal muɗum fuu mi calmini on bisimilla moɗo e actujeni amen ñalawma hannde o mi wondi ɗo hannde ɗo e Ousmane Ñalibol. Ousmane, hol ñallirɗa?
Mbiɗa yetta Allah Ali Sise anne.
Alhamdulillah, mbiɗa sellimin ɗo Ñalibol. Hol jogaɗa sakiraɓe amen ɓe hannde le masaw?
En kalan haala sottugol cofe ko watta ley timmode hitande, yimɓe hewɓe ana gondi e sodde ɓikkoye cofoy marde ɗum ɓen, yalla ana keɓa cuttata ñande 31. No en kalan ɗo haala soko jokkolle goto korsininɗo golle mécanicien yaako, kanko golle makko yo moƴƴintingol mobile haji mawɗi no mbowirinɗen en timminiran kabaloji haalde haala haro calɗi ɗo piiɗe ballon tournoi environnement kañe coupe citoyen ko wonde wadde sigo.
Ñalibol, a hollitiɗum joni le sembe kabaruji ɗi cofe kana yiɗa sanne malinkoɓe le yambereji timmoɗo hitande
batte muɗum sukaɓe jokkolɓe hewɓe gollanoɓe koye mumen ana gondi e sodde ɓikkoye cofoy, yalla ana mara fa keɓa cuddita ɗum ñande 31. Ɓe sukaɓe jokkolɓe coltiwide ana gaɗa o golle wattu joni o, no anni ko laali tangara heɓini hen dow faccitago sita sidiɓe fotomata mayga.
Mene le lumo dene bananga bugu le o lumo boccata ana ciotte fottade cofe e nannal muɗum ko heewi ana wondi e wadde sodde cofe fantoɗo e wattoɗo e lewru décembre nu
fulle seeɗa ɗolɓe mbolo
mi wa ɓikkoye cofe ga mi maran ifa e mawno ɗo e 31 so meɓa sottude miɗa heɓa hen hunde faa mi ñaama cofe ɗe birirammi ɓe. Miɗa mara cofe ɓooyi mi soodan safare mi hokka ɓe ɓe mawnan ɗo e 31 faa mi heɓa sottude.
Docteur Damien Thèse kayo neɗɗo goto cotto cofe li o nukku ono famintina amen honene coggu baɗi cofe ɗen wodiri.
Wakkati joni o miɗen cotta cofe saabu 31 ɓattiki yimɓe ana gara sodde, mi wonto cofe ɗe toñata ɓoccoɗe ɗan ɗura Hollande, Maroc, yoga du Belgique, ɗum golle jokolɓe ka baaliki ɗum ana wawi darde hen geɗum.
Caggal cottoɓe cofe ɓen yimɓe ko heewi waɗoɓe jagoji ana heeɓa musakaji mumen weltako hitande 31 décembre.
Ñalibol, ko yettoto ñoncinoɓe kabaruji noga en kay mbindoɓe ɗo beme ande to martinama kumpa do ɗati ɗi kani jokkude do nantingol kabaruji pawi ɗiɗo ndenago.
Eyyi noon jaatiɓe sukaɓe jokkolɓe ɓe bamako ɗo kañum e ley e région ngaji ɗi kawri balɗe tati no hollitede golle o hono o worri no ley o wattu tiɗallaji e basiji goodi kuncininɗo ɗon hoore yo dikkafo ha ɓeydoreɗen fama anni ko Ali Haydara heɓinen dow faccitago sita sidɓe fatumata mayga.
Nde jande ko tewtelle muɗum yo hollude journaliste en honene golleji mabɓe yeyirta, caggal muɗum honene ɓe heɓata rentade le nukkuje jogaje le golleji mabɓe. Boubacar Tira kan yo hewtuna haala fedde dikaf.
Ko darete ko yo famminide on fa gasa no golle o hani yarude keɓon no nawtiroɗon wakkati nde gatten reportage fa keɓon darde e darde mon tawi tiɗalla fu heɓaka hen.
Lewi Mamadi Kanuté kanyo journaliste gollo Mali 24 horɗo o batu balɗe tati, o holliti wi caggal hannden on andi honen o fiyata dabiriji le nukkuji jogaje soni o heɓa o yeɗa kabaruji.
Balɗe tati jande nde faamu heɓama hen sanne, ɗum laatto sababu famminide yimɓe dow kabaru ndenago. So ni neɗɗo jokki e golle o sa Allah o heɓata tiɗalla fu dow kabaru mum, ɗum golle joguɗo nafa sanne.
Miccitude wi ana ɓuuri watti hannen journaliste en ko heewi ana tonge yogaɓe meɓɓe jaati ana suute tawa ɓene wondi e wadde golleji meɓɓe. Ɗum ko Ali Haydara heɓini siyo tamani ñugde yo rosu
bafulaɓe fedde moɓe noddirata je suis le pont ede rudde bafulaɓe joinama to alam nayyi lewru décembre ɓettino.
Noon jaati Ali Sise nde fedde ko dartata laawi bafulaɓe jaaruji gelle gaɗɗe moƴƴintine ɓe darti du pont e maayo bafinge e bakoye moƴƴine. Moussa be sidi ɓe keƴaɗo meɗen gonto bafulaɓe to anni ko heɓini hen du faccitago sita sidi ɓe fotumata mayga.
Nde majere yo hollutude laamunkoɓe leydi ndin ala haali lawol amen no wondiri.
Bafulaɓe wontiɗallaji kewɗi, ɗum waɗi somin joƴƴini laawol fuu wala, ɗum waɗi so fedde nde joƴƴina golleji ɗi min gatta kañe kanɗi wande ɗi min kollan ɗum so laamu gonɗo ga o na gonɓe dowɓe.
Lewi lamini daw ala haali laawol ana naati saabe hannden fen natugon kulleji ñameteɗi ana tiiɗi le nukko fatade naɓɗo yimɓe nawaɓe le doctoreoje ɓene tewtira laamu o fiyat dabiriji yalla cercle bafulaɓe ana heɓa uddito saabi bafulaɓe waɗama cercle giddile hitande 1887.
Non seulement on n'a pas de
pont, wonana min gala pont tiɗallaji ana kewi ga hannden bak goto woni ga bak oɗu nde yiya fuu wontiɗalla cakuru maaro ana fa e ujunaji joyi. So neɗɗo sella fa heɓa laawol yaade kayi ɗum ndu tiɗalla mum, ɗum ne miɗen darde laamunkoɓɓe gaɗana min hakkille.
Ɗum ko Moussa Bessidi ɓe heɓini studio tamani ƴiwde bafulaɓe.
Ɗum naɓata e yewtere amen mini mag nyali bul yawtere amé minimak yontere nde ana fami e do sukabe jokolbe gundube wurdude nyawsi daw
dokotere en kolliti wiide le himbe temedoran fu goto atawana nyawsi da won e mudon le leji meden di himbe be dubi sappo e joy yaade dubi debbe e jene woni be nyaw obori nangude fay e tawede o mo wodi le leji meden di sukabe hewbe kay jaba yalla o won fa bidure den fama anni ko lali tangare hebe ni ndo faccitango mamadou sama segu fatimata mayga
sida ona wodi jati dalil mudun hakika yo ali jarma ko hebi mo ko na hulta wiide nyadda na wawi wurdude nyaw sida o
hitane 1994 andi mi nyaw o woni am ka wakkati mun tawi chafaje de ana tidi mi jokki e chafaje de fami bami debbo mi won sukabe nyaw ana e gendam ka wala e sukabe am
fami infecti
wakkat juno o jogola o do nyaw yo mere lilil malindi buru fufu nande jokolbe kadana docteur zumana jara o memi hala sifaji famingol jokolbe be
woni wodi sejakde be
min jo eni nokkuto be jokolbe be nyaw o woni e mut bawata haldude e sara dum kala gonga fa nyaw o hebene dabari no nyaw o nangirata neddo no sawrirete kanye du to centre ngaji di kebete hanu no andir donno nyaw o ana sawdire mere mere joni
gratuit actuellement
pelle kumani de habu nyaw sidat mimsti ko yimbe le yogabe fa hande jabanali o do nyaw kedana jinaba kumare goto yimbe fedde ONG wali
fa han golle o timmay den kani faminde yimbe do kabaru nyaw fo ko tawe bete e nyaloma meden kala halamu wombe kolata ko
wakkat jun o ko uri unyaaji chapan en joyo unan jeton chawi be nyaw sida na gondi sawrede
nyal bula holi ci dum le sembe kabaruji di min jaarani nyaloma hande o jejeni dode suka jokolle goto mo golle mudu woni mu intinde moblaaji mawdi golle o mo yidi dun sanne dum
e non jati alisis o suka jokolle ana noddere Boubacar Sanogo golle makko yo mu intingol moblaaji mawdi no biirudaani e wi makko o golle o ma heba hen sabi o hebi mogude kalisi fa gasa wadde e golleji goddi do wa hebude kebal do mudun anni ko kebini no men jiwde jijeni do faccitaango sita sidibe Fatoumata Mayga
so ana andi gollal mekanisiyaku dum hono gollal bankini sabo hortan golata dum watti fuso moblaaji mawdi ana doga men man ko wurta muudun dun hakkileji holitaadi to o suka jokale noddirteedo Boubacar Sanogo le genni jijeni le wi makko ngal golla muddingo moblaaji mawdi on heba hen huune
depuis 80
illa hitane 1998 puddimi golle o mide yatta Allah mide heba hen huunde mide sotta kadle mide mara daabaaji dun walli kan sanne fa mbawmi bamde hen debbo
baran sababu la fana
gaddu e tawede fo holliti wi mengansi e moblaaji mawdi le genni jijeni an walli tortaaji sattudi sabe ko heewe so fereme batta hala hun gumu en ko dum torra mawdo mata do le golleji mabbe handen
souvent on
croit sate min porrata e donno mobilaji lobbi sabu so be njottigi gata mobile mabbe ko boni so mi mojjintini dum be mbiyammi be ngala kalisi ne be njotti boma ko fu be neldammi hay min jiata be kassi sabu do min goni do min anda jeedo kamyo ka donno dum o tan min andi
souvent seulement
kango Boubacar Sanogo on tewtra soga do leedi malifu parti witta ciagan leede le wi makko homo fu hantinaade fiya dabri tewtna hoori mudum gollal le leedi nin
hello tariki amem ala hande naba en sajula le region kay nyali buli
e non jate en jaranto e min kay ne an horma andi hono inde sajula nde wardi
mi anda fu hono do hibiraade nyali buli ngal faake ben famtaade keddo de Aboubacar Sidiki Gindo jangino andan do tariki ko hanni Moussa Malle Sissoko do faccitango Mamadou Sama Seku
sajula ay tekri sajula juinama wattu 1800 wonande sajo kala haldi debbo e wurdo nokku farabakuta warde le don nokku saktinu dilere sajula ne de heba ma sab yimbe le hewbe so ngari fangi nokumako na hulta wiide mi yantu sajo ton denno dum sentilata de sajo la mi andina ma wiide sajo o yu markajo iwrudo nokku faraba kuta hakuno nokko do enna yu hakkiloji didi fatati barka be ngoni ameri so no ardido latade ameri wonno farantuko ma sisugo ele nokko na wodi damaji e kanye izin ngaji itugul kang jagu dunno na yirwi ele nokko
dum nawata en bilki sambe chaldi final tournoi pawido do hawalo ana landina noga inay lewru decembre garo mi telemo nodirta badjal antro
non jate ko puddo chapantat lewru octobre jabbendo final mudon ana hani wadde hakkunde SAR e MCT Manyambugu e demi final SAR kanyun tapino FC Jigi 1-0 MCT kanyun yabbe geno tiagal ko equipe foot ri wi wala hen metindi ni wiide de pide ballon ana fawido kabaru yalla umini be kabaru haro chaldi ana gatta koydum ben do renugol hawalu do timminde manaj aji e yuhun cene be don hoore
final yambere tatobal ku pawido de leedan ka ko wadi alkamsaade jetti lewru decembre hitande 2022 le terrain mo dirta 77 Sebougou
non jatta Ali Cissé CFK Medine kanyun tapi FC Nicolas Sebougou be ngadi 1-0 olitinde equipe ngaji sappo e jago woni kawrunoda yambere hikande
nyaali boli mi mila jonka do mi kaddete kabaruji amen di mi jotima sanne
Ali Cissé anda jotama sakirabe hettobe de fu jotama ka kedde heedade do e sede yewtere tous so gerande waran jukkininde wassalam